Oluvanyuma lw'omusana okukosa abalimi mu disitulikiti ya Rakai, abakulembeze mu disitulikiti eno batandise okubangula abantu ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi basobole okuba n'emmere emala mu maka. Mike Zizinga.
Lujumba Kulisi, kansala ku disitulikiti ya Rakai, yakubiriza abantu be Rakai bonna okujjumbira obwegassi naddala abalimi singa banaakolera mu bwegassi kyakubayamba okukulaakulana.
Kubanga ne gavumenti ya Uganda eno okuyamba abantu eyamba beegasse eyitya mu bwegassi okulaba nti eyamba abantu, ate ne bannaffe abalimisa kijjana kubayamba. Omulimisa okutambula ogenda ku buli mulimi takisobola, naye abeegasi bw'abasanga awamu asobola okubasomesa. Kubanga ffe wano ku kimulika gamba cooperative abalimi tuleeta emmwanyi zaffe omulundi gumu tweramula, abasuubuzi ne bajja ne bavuganya kubanga emmwanyi nnyingi ziri wamu ate ziri ku mutindo.
Nakaliisa Loozi, omulimisa mu ggombolola ye Kagamba, atubulidde nti baasalawo okusomesa abantu naddala abali mu gurupu ku ngeri gye bayinza okukuumamu obutonde bw'ensi.
Byonna ebibadde bibasomesebwa ebikwatagana n'okufuna emmere etumala mu maka, okukuuma obutonde bw'ensi n'okufuna akasente mu nsawo, byonna tuzze okubyolesa kubanga tubadde tubiyigirizibwa. Tulina okusoomoozebwa nti omusana gutukubye nnyo 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 naddala ffe abali mu kitundu ekya Katokolido, nti gusingidde ddala okuva ku kutema emiti.
Mu ngeri y'emu alabudde abalimi okugula eddagala erikozesebwa mu kulima mu maduuka geesigika kibayambe obutafiirizibwa.
Okusoomoozebwa kwe tufuna abalimi baffe oboolyawo bafiirizibwa be baalina okukungula ne bitavaamu bulungi, oboolyawo kiva mu nkozesa ey'eddagala eritavudde mu maduuka amatuufu, oboolyawo abo bennyini abo tebasobola tena kubasomesa nkozesa yaalyo. Kati tukubiriza abalimi baffe bagende mu maduuka ageesigika agasobola okubabuulira ekintu ekituufu.
Kukinaana mu mwenda akatonyeze biri CBSFM Manduso Radio tekedde nkuka bwaguuga. Mike Zizinga, ndi musajara Ssaabasajja Kabaka ery'Ekkooki.